Yeah. Uh-huh. Convoy. Well, I'm loaded already. Barulho nikijana, but my life so heavy. Misha kibao na ndomana niko steady. You know, since a long time, we'll be ready. Kabla OMG Moro Town na kina Freddy. Mesha chana sana na istime kuchukua mabegi. No breggy, na pambana na sijui kubegi. And I don't fear nothing but God, I know we heavy luck, huh. Mziki kwangu kama place to be. I had a plan but I always had a plan B. Lifeli shule la mziki ndo ikawa mission. Na sio mziki tu mchizi na other mission. Shawekeza kwenye udongo, shawekeza kwenye miti. Nafanya tu mokoto ili mbradi ni saudhiki. Metoka mbali nkiwaza sija kwaga hivi. Anaenda mbali usinione tu cut me season.
I'm ready, ready, ready. Yes, I'm ready, ready, ready. Niko tayari, kweli, kweli, kweli. Yes, I'm ready, ready, ready. Ready to fly, ready, ready, ready to shine. I'm ready to go.
Nilizaliwa kuwa mshinde, I'm always ready. Macho kwenye paper, let's just focus kwenye credit. Siku silali na zambali where I'm headed. Na sio kuwaza naenda ifanya cause I'm ready. Maisha yangu sio movie, wezi edit. Mungu alishatoa baraka zake already, I'm so ready. Najua ni yangu siwezi feli. Hivyo kunayo chana wezi kuipata tu kwa fegi, huh? Miniko studio time hii watu wana party. Usiombe chance yote kakutana na utayari. Kila dakika yu kwangu na yona mali. Na wala sogopi kufa na ugopa sipuacha mali. Sagui kazi mnyomwezi na waza paper. Hakuna utozi chafpozi kabili nenga. I'm ready kupambana ili mradi tuniwe straight. Home to me sota sana, it's time na tu okay, yeah.
I'm ready, ready.